radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bar sappo ijiddi lewru octobre jena yemdo sokito studio tamani miden tawa le maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di yumor way galo kanko no dirtedo mamadi keita wonto buggi jande to kirabon competitive de la mo kanyam kudo murtude gon le sa halledi meden di cinnini wotto jono fab joto yela hono kaldal e kawrangal han yardi yaso le leedi meden di duddo tal kudo cinnini do altinere gabbi nonde fa hande ko dartete ko heba ka gawo ciagal wayde jam e dederle o do nokku yimbe le hewbe kanyam gonde wadde ton murtudeji mudde nyaloma hande do bale societe civile gonde to dan gonde wadde do hen imma daraji faabe joto yelon roobele be kan wottude koyde muude anniyaji bametede hakkune leedele did don leedi malikane leedi burkina faso gal do kawtal fuddi ile kenya do bomako do ko yatr roobele chapanto tan gonno leegal do kawrital sekirab di won sembe kabaruji mi joginio do beete ande di bismillah modon e hedaade wattu jono leedi malindi kanya fedde nations jinninde be cinnini kaldal e kawral fa yotto yo gede cinnide kaldal e kawral gonde leedi meddi di do no gube murtude gonde le sa ha leedi di sema kanya platform be fu be cinnini wattu jono fa joto yelon kaldal e kawral gal hani wayli triade yalla golledi dan jawno koyde ko yaawi fa keben famtaade kede momini sendebu
talkurundu sinyama altinere nde hakkune ministre humani do kabaru jam e daire lasin boare e hore jo ministre mamad sali anadif le tatobal mu gubbe join kabbe sema e platform anahen sunu golla talkurundu ana hani wallude lamu o andude ko fallata tabugol talkur jam e daire kanye jo inde saria politika ku e denagu kanye dewrintinal ka le topere jetto balmun goddo kesso le majjun idum wajjimbina adiji dewrintinobe kedde aduna rundu e wi jenayo balmun conseil de sécurité de l'ONU ana hani jo inde dabare yalla tal kurundu ana tabbe wuri fu sarya wol nogay e jenayo balmun goddo tal kuru ana holita wiide gubbe jo en kabbe de fu ana kani majjude nabe nata le armée lewru out jabindu jati conseil de sécurité joutini jukugol kejabbe gubbe haifaabe golidinde e terroriste kany sottobe drogue ngaji e jabinobe yimbe do tuntu
dum won dunki ande wobbe gombe leleedi meden di kollitiwid wana fu koni fana odo golle sona faabe jowto gel hono kaldale kawrangal hani jukkitirede ko yaawi dum won botu mabbe nogay jotto mobe ngadi leleedi meden di fedde hande jukkita dido golleji le majjun du odo dunki ande o wihi gedde far gonde hollude anniyaji muuden lobbi faade elon DDR han yawnire dum won gedde fukan dakirede nokku goto fa tete kaborde muuden ciagal mudon dunugal sariye gongal leleedi malindi wajibi dum jowte sona dum yoga e kaldale kawrangal fu waawa tabede fa keɓen famtade keɗe mo kanko gawsu drabo komo sifido hen do faccitago mumina sendebu
talkurundu wala fu ko hey intinali majjum idum holita heejo ko joinano lewru mars jabbindu idum micintina dum ko woni le talkuru kawrangal buri fu yiri war gaddaado bangal kabaru denagu hono golleji mokka e DDR on taykiti wiide idum buri nafude dina kindo le ngodo talkurundu le bijjeego ben dokki gubbe de fu kamba fuddugol golleji jam e DDR heddilamu o yu kabaru sariyaji humani dede di gubbe jo en kabbe yu kabaru jo en gol kabbe mabbe kany golleji mokko deno golleji fedde de sembimbina
sekrab so ngabbi do bemal am ande ngalo do bayni tirton miijoji modon non noddi min do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jittene sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jittene sappo didi sappo didi wayde jam e deejere dum wondi hebude ton sembe yimbe lebe dan gonde wadde do ni imma daraaji murtireji fa joppoton golle dum won le region gawo ko heewe jamarnde fu wiyan haajan jobdiji mudem beede wobbanton dum bi denago ka jalle o do nokku lamu ko be gombe to ban gonde fiide do hen dabreji fa joto yelo dido tidalaaji kan hebini reede jogala Ousmane Diko
dendanga senika nga janginobe le region gawo le daddere mum murtire golle nyande 14 septembre jabbindu mbajimbinino virfagol gollerde kabaru jawdi le région gawo o ila go le janvier 2019 warali ele mudun tabagol do wajibi e yenginde kawral cininanga hakunde syndicat ngaji region sahal di kanyu e golirde daranide jande fu donne denanga ngal wajimbini yobede do e go le octobre 2018 ndu ciogu passim en fawarde e fabore debe yawtotono golleji def watu juin 2018 nde dum e wonde murtande lataki kanon syndicat o o hebi e cakitane ka ko yidi ko hon dendangal balle e syndicat ngaji yedobe buru ley ngalundedu puddina nyande 10 lewru octobre jabbindu murtare golle balde tati e wi wonbe le hen yo wajimbinde lamun kobbe bamde dabareji fabende no ko heba nande heedi ton non cagal ko kaldar wadi ko lami be heedi ton e syndicat ngaji yedobe buru kebdino kawral latingal ley hen dedo yontere non yo sukabe l'école lycée gawo ngoni daranibe dartudo kaki janginirdi di kani hokkede gouverneur ton on non fawarde e lami be janginirde de bamino aadi hebude jogol jawnido
yimbe le gombe to narato wiama fa hande tiidalaji mabbe ko nayiri bangal dati ko dun timmay tawede wiide jawdi ndi hebama fur be bi dum woni altiner jabbi non de be gadina ton majireji mabbe le majjum be bi so ni himmeji mabbe di kuntinaka hore jeewa yel hono goldo datul hani mo intinirede le ko warata ko dubbe ngaram be ngada majirbe cakko dum won datul hakkun nara e kati kede mo kanko no dirteedo Sambu Kamara yo goto yimbe le honi ngondube wadde dido imma daraji ko mo sifido hen do foccita Ousmane Diko
le collectif a
dendangal ngal bami adi falade e lawol yaade nara fa hada ya warde ila nyande altinere sapoje warde talatare sapoje gon fa yottade sapoje lewru octobre ndu denanga jamaje communal sapego cercle ofu tawondiri damal meri nara o men palike e lawol ngol dagu leruji tagal mudun lam o halde amen dardi men du men pamre eleko amiri en eleko amiri inda andite ton darani be dardi men minakuna e golle o sabe kabaru o nantinama heedi laami be towbe ko funti hen fudu me ngaram famminede se dabareji kiske baake hen non me ngadan ko buri dum sabe yude katiyade kulukani fayotade jijene kafu men kadan yawa
kulukani jijeni
hollitindi wiide kawrital fuddido bamako do ila kenyen faabe jowto yallono roobele be kani wottirde koyde muude anniyaji bametede hakkunde leedele didi dum won leedi Burkina Kanye e leedi Mali ndi ko woni faanal gal do kawrital faa roobele be maate hono golleji golletede hakkunde do leedele didi ko yaata roobele chapanta ton Kanye e wurle leedele de be gondi e wadde o do batu fedde de noddata ONG NDI de Kanye landini dido golleji kede mo kanko noddirte do bajjan himma kanko laami de do fedde ko mo sifido hen do foccitan Ousmane Diko
l'objectif ma majeur du projet
imade mu arando yo sembibinde rewbe ceggal mu le leydi didide andon wiide lugagol wada noma du kabaru rewbe odo andi kay le leydi mali sariya wol lolirdo 050 ana idum hani fabude okugol rewbe darande min dokkama adi wiide dum tabbete le majjum rewbe kollita ande e bawde mabbe yalla be kuntena hore asingine yimbe hew
du grand homme
Studio Tamani, yo Babal Lamoulay de Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Sekiram bi enu dun le réseau ngaji meden di en pukiran do segudo be kolitiwidi himbe le noga en jaddom keddikili hen ko yaata ujunere e temedi don kanyen goni barmu le hen kasaraaji ngabbi ton do dati lebbi jago jabbino di do kabaruji fedde no dirta sapper pompier wonde tonde kanyo hokki dum be bi tan hit kande jatt samti ko rawani ko no kasaraaji ngonde wadirde le lamu sinko en gardan fa hande do segudo nokku no dirtere jabal dum do anale region segu altiner debbe non de be bi bousedjo goto dum woni wayanke kanye bi yul kanye en tuta ton yimbe le joyen kabarde kanye en jade mabbe be do yimbe le wattu joni on bi hebe tikita wede e be ballida dum woni be gollida arme goddo to do woni yimbe no dirtere fama be yambe pabiro ben ko nayiri bangal tew dabaji mum ko kirsete fu yama kambe kirsete o kembe kirsata wakande be tutete ndir du yam mobile gotel bousedjo o kay sumama ton den gardan faado an songo do pikku golfa bi alano be kan sakirade nyaw ko bala suka be ngala hitane fa yotto duubi jeebe bi dum waddi to an songo to le region gawo wattu jono be bi suka wonbe tombe fu kebi fesede dum woni fedde humnde kabar dogotore wonde ton fa yotto lamu kobbe kanye ko kidido kabaruji wakande be ngadan no pesede de dum bi be nawtiri ki moto ngaji kanye mobilage fa yotto finasiji den garanti minirem faado kuccala do wattu jono lamu kobbe gombe tombe be pabirama to ko yaata kamiyoji ne kanye arkilaji ciuwadi woni tan werbe kebar kamiyon joyobo dule ko warata ko faabe delono be kan fectirton arkilaji ciuwadi mere hakkuni yimbe la wobbe tombe secret do carte bete hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedaade hejo jame ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam